the sound.
Oh, what I got? Yeah. Oh, yeah.
Madness. Internet, no. Pencil to international. iPhone, you see, you're taking on. Tuko lili pi original.
Pombe na acha, sigara na acha, mirungi na acha, because of you. Pombe na acha, medicine na acha, sigara na acha, because of you.
My African queen, Sarah's water,
mama, yeah.
Na acha mama, yeah. Zile nyingi choko choko, my love.
Listen, umefunga kiwanda, nauliza wapi kiwanda. Mtoto mzuri kinanda, una mwendwa kuganda. Macho yako kabikari, eh. Nimenasa simba mkari, eh. Utamu wako kasari, eh. Nimekwama mibepari, hey. Nifate kipi kwa ambacho wewe hauna? Unanifit kila hali kila namna. Ushamba wao wa mjini wewe hauna. Insta, snap, kudamsh, hauna. Internet no, pencil to international. iPhone is your techie no. Tuko lili pi original.
Pombe na acha, sigara na acha, mirungi na acha, because of you. Pombe na acha, medicine na acha, sigara na acha, because of you.
My African queen, Sarah's water,
mama, yeah.
Na acha mama, yeah. Zile nyingi choko choko, my love.
Kwa nini unampendo na shindwa kujibu na baki umenuna? Wakisema maneno mabaya juu yangu na nomo na cheko na guna. Penzi letu ni shamba, mefieka melima, mepanda ni sasa na vuna. Wanathwa na uchuna, hehe. Kwako nimebeti mama usichane mkeka. Ukija kunidapo mimweza kutateseka. Tamisi vitu vingi ya sabiru na vyodeka. Tunavyoenda na kama ganja na peka. Internet no, penzi letu international. iPhone is your techie, no. Tuko lili pi original.
My African queen, Sarah's water,
mama, yeah.
Acha mama, zile nyingi choko choko, my love.
Because of you.
King of Southern Highland, Melaika.
Gina. Double sick.